Verse 2. Jehova mphefumulo wami, uhle imisebenzi yonke yakhe yomusa. Verse 3. Yena othethelela uyelapha zonke izifo zakho. Verse 4. Okwakhe kubhujisile. Ukulamisa kwakho ngokuhle, ubusha bakho bubuyiswe. Verse 6. UJehova ubenzela bonke abacindezelayo ukulunga ukwahlulela. Wamazisa uMose zakhe izenzo. Verse 8. UJehova uza ukuthukuthela uvama umusa. Verse 9. Akathethi lonjalo akini into yakhe bephakade. Aphathi njengokufanele zethu, akasivusi njengokwamacala ethu. Verse 11. Ngoba njengokuphakama kwezulu phezu kwabo, unjalo umusa wakhe phezu kwabasabayo. Ngoba impumalanga yahlukene nentshonalanga, udedele kangakanani iziphambeko zethu. Verse 13. Njengoba kwabana bakhe, njalo uyabawukela abamesayo. Verse 14. Kuba uyakwazi uyakhumbula siluthuli. Verse 15. Ukuzomuntu utshani uyakhahlela njengembali yasendle. Verse 16. Uma uyadlula bemalala awo ingabe isayezi. Verse 17. Kepha uva uphezu kwabamayo kwaphakade ze kube phakade nokulunga kwakhe kubantwana baba. Verse 3. Kugcina isivumelwano bekhumbula eziyakhe ukuba bazenze. Verse 19. UJehova umisile isihlalo sakhe sobukhosini nombuso wakhe ubusa phezu kwakho konke. Verse 20. Bongani uJehova ninazingelosi zakhe, ninamachawa namandla enenza okwezwi lakhe. Nilalele ukukhuluma kwezwi lakhe. Verse 21. Bongani uJehova ninamabandla wonke akhe, ninazinceku zakhe nenza intando yakhe. Verse 22. Bongani uJehova ninamisebe ziyakhe yonke endaweni zonke zombuso wakhe, mbonge uJehova mphefumulo wami.